sihlale sonke mina no baby singuvali abazali bavumi usizo yebathi besila abazali balingane bathaka hleyo ngisho nobaba nomama bavumi ngisho nobhuti wakhe uvumi ibusiso ibusiso ibusiso
Oh.